kamite kuma vivi nino kusaba kwange omuntu wangu womunda tachalina yademanyi naye kusaba onyambe osure mu buziba moyo oh moyo mutukufu fukamide kuma vivi nino kusaba omuntu wange owo munda tachalina yademanyi naye kusaba kusaba osure mu buziba muyo ntwala 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 e buziba benga e buziba msurenga e buziba muyo ntwala 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 e buziba benga e buziba msurenga e buziba. Sanyu balala lye batalina ondaze omukwano abantu gwe batalina wazija mu bikunta mume na karinda nonde teno teno hawali endirembe nyonyogera nyonyogera ayo moyo kuulira, kuulira, kuulira. Muyo ntwala, ntwala, ntwala e buziba. Benga e buziba, msurenga e buziba. Muyo ntwala, ntwala, ntwala e buziba. Benga e buziba, msurenga e buziba. Berenga eyo nangeni